I am grateful to be part of
the I am in that so sad so many more you know shit it was I sure movie mon many more pim pim asia wo a man ne bebre mo mojidie ne mato ho chen so sha meden wo hwa so pa ene ma ho fam so ene ne mo yinyan so e sha meden ma ho ma fa nyu mo nyinan so ene madan se die e won sem pam mon shin nyinan so e bo ma menya ho brasie and you remember some of some and send be an eye din come off on the mra yeshia in the sun. A dinner boy ma which made you not painting, na winning him. So I call a coin share a so judicial and so on. A dinner ma which made you not so a coin so him one. A dinner boy ma which made you not, na boy ma obey your Christo chinning my pan. And when I say I'm with him, I mean, as I say, named dear, I'm a war said, yeah, you're also double. Only that source, and I'm Jesus Christ, and the Mojan Faribon Saint, and Shabia, or dear boy, a GD phone, so Beba Mohun. GD, I'm a woman, and Coupon Share Honan. I saw a person on a can you bring in as soon as the same didn't come off as I, and the Amaka, a free actually me from a Kumamo. Roman Kumamo, say, Chair and say, Hom, ne, Arane, young Hom, dear dancer, say, your Yankopon, my. Makai, Brian, Minya, and Tinka, I want. I want my kuma mona. My bombers. Let me say yes to me. Na ordinary mo. Wa mra your kuma my boss. Remind me didn't feel the mona. Kope mi sambre na. Na mi nso nyanko pongo ho. Na yes to Christ nso ye ajenko. Na mi ju one day. Na mi don. Na nso na menti one door any ordinary mo mona. I want my kuma mo. Kope mra your bombers. I want jidi mo nso. Behun say na eyen onwa pa say and some pack of one so e behunu me essence na meti chromia eni pa bebre ewo mu no when say mami hun say major was run so woni me na odo me okwan so me kun strong commission anything na ma some pack phone so behun me no and them him say onyankopon ye onyame ya odo ne man we ye no correct essence ye nya ye ne ma na opese ye nyine anso benye energy ne menya dan kwa. The Juman and Nimonyam, they say, Union answer, you bring your down corn, you bet 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 or my home son boy say you bet me a year near Bayer, ne bet me a year, you bet fat no quiet, but my energy and I didn't inquire. Yet you also say, so the home won enemy or the home my Nemanian animal. And so you come home a boy nipper, a subano, and come home by man and the mamma. Now you come on, should I want? Now you come on, catcher, I want, sir. Mongo na mono, Namonia says so much. Na ma wo mransam se so one some already ne nyankopon na Adam tie de nyankopon de nyankopon mransam so Adam ne Eve wo ma na nyankopon chiche nso ekoso da bia no menim se ye mo bia so ye ehia ewo ai ewo ehia ma nyankopon pa enam se ye nyankopon ma ma nso no wo de ne wo de tumi bia ma nsa be ye tumi na djuma. When you made a warning about 10 human and cron cron so ash a man, sir. A human being, yes, I see so here chain way. Where ye a human cron cron? I said, yeah, one pneumonia moon, pardon, sir, a man so about 30 a bush. So, oh, Okunua. Meaning, say, you move beer, Nimua, intimate, and I say, and water yet. Miss Shamble boy, sir, a maybe be back. Onso on sabeka en shrebiere radi jabo atwa mane na homa fonse me ese se wode pe konim e besi pintin we Jesu mu na obekoso wa se be nya menya dan kwa na se wode woni kosi awie ya ana se se wode woni to asetan ho a we nya nso beke to abin ehia se obeti ese se ehia en se se obeware ansa na obedi mransem so. And Shadia and your media more, and so any new union, and so a bob one more to me, I saw a young couple as a human son. A radi per se, yes, I do mean, a radi I can say. Me room free with that. Monsieur, mede wo mfo ne ato me nsɛm na wo wɔ m'anim da biara awurade dɔ wo wonim wɔ nidasoɔ ne nneɛma bɔne wɔ asase wɔ ɔbrabɔ mu nyinaa nso ne yerɛ mfiri wo da ɛsiane sɛ wɔahono deɛ nyinaa so da n'anim da biara kwan bi a Nyankopɔn nam so ama yɛhunu sɛ ɔdɔ ne nsa ɛnam sɛ ɔde ne dɔba Yesu Kristo ba asase yi so sɛ ɔma yɛ agye nkwa wɔ John nwoma m so wɔka ne sɛ sɛ Nyankopɔn adɔ wiase ne sɛ ɔde ne dɔba Yesu Kristo ba asase yi so sɛ ɛbɛyɛ a neɛ ɔbɛgyina di no nso no ɔnwu da nanso wɔbɛnya daa nkwa yɛagye nkwa nso aka sɛ sɛneɛ Nyankopɔn adɔ me no saa nso na me nso madɔ mo Yesu Kristo ɛnam sɛ ɔbaa sɛ ɔbɛyɛ afɔre adwuma no nso no aboa nso ama yɛhunu sɛ wɔdɔ yɛ nyinaa nso Isaiah nso kaa sɛ ampa wɔde yɛ nsusuɛ nyinaa ato ne ho so ɔde yɛ adeɛ nso ato ne ho so nneɛma bɔne bebree nso kaa ne ho ɛnam ne afɔre bɔne nso no yɛn nso yɛnyɛ da nkwa Nyankoma Awurade no ankasa aka sɛ me a me radin nso no mekɔ saa nsɔhɔ yi nyinaa mu sɛ me a mo nso monkɔ saa nsɔhɔ yi mu sɛ mosare wonya akomasane a Awurade ayɛ me sɛ ɛbɛyɛ a yɛn nyinaa nso yɛbɛnya tumi yɛbɛdi owuo so yɛbɛnya da nkwa Yesu Kristo de maa no to ne ho sɛ ɔde yɛn bɔne nyinaa ato ne ho so sɛ ɛbɛyɛ a yɛn nso yɛn nkwa ahokyere mu sɛ yɛdi n'asɛm so a sɛ yɛdi Yesu Kristo akyi a yɛde agyidie to ne mu nso a na ɛsesan yɛn ho a yɛadwene a wei ne nneɛma a Nyankopɔn pɛ sɛ yɛbɛyɛ sɛ ɛbɛyɛ bɛnya daa nkwa saa nneɛma nyinaa nso boa ma yɛn nyinaa yɛkae sɛ yɛne nyame Awurade adi apam na apam a yɛakyerɛ sɛ yɛbɛdi n'asɛm so na sɛ yɛdi n'asɛm so a wei nso gye yɛma atwe yɛ ba Nyankopɔn nkyɛn yɛgyidie adi penten no wɔ Yesu Kristo no mu nso no ɛma yɛnya akokoduro sɛ ɛbɛnya yɛbɛkɔ nsɔhɔ mu ɛno nso nneɛma bebree ka yɛn ho wɔ saa asase yi so ɛberɛ a wɔfrɛ me kunu wɔ sɛ ɔmɛyɛ mission president wɔ 1992 mu no nso no yɛkɔ nhyiamu bi wɔ kuro bi wɔ Paraguay mu yɛtu kwan hwere nan wɔ kwan na aboɔ mpɔ so agu so no nanso mmerɛ a yɛhu asɔrɛma nyinaa nso no yɛrɛ firi ahokyerɛ yɛkɔɔ mu nyinaa nso no Julio Yegros na ɔno na ɔyɛ branch president na ɔno ne yere Margarita no nso na ɔno yɛ nnipa baako bi a na wakɔ temple nso akɔdi apam ɛwosiane sɛ wɔnka asɛm kyerɛ yɛ mfa neɛ ɔsua wɔ temple nso no saa mmerɛ no nso no temple a na wɔbɛtumi akɔ no yɛ neɛ no a ɛwɔ Buenos Aires no nso na ɛbɛkyɛ paa ansa na wɔbɛtumi atu kwan firi wɔmfiri akɔ Buenos Aires temple nso no nanso na ɛwɔ na saa kwantuo yɛ den paa nanso wɔkɔɔeɛ no so bɛnya nhyira sɛ wɔbɛyɛ abusua a ɔbɛto wɔ da biara no mmerɛ a wɔsan ba fie no so no wɔma mmienu nso yareɛ na ɔwuiɛ na ɔhyia wɔ kwa nkyɛn so na mmerɛ a wɔbaa fie no so no na wɔnima bie no so no na ɔwerɛ ho paa o nanso no anwasɛm ne sɛ Awurade bɔ mfo na ɔka sɛ well Nyankopɔn de yɛyɛ abusua baako a yɛte wɔ da biara no saa nimdeɛ no nso no boa ma yɛnya asomdwoe ɛhia sɛ yɛde yɛbɛdi abrabɔ a ɛwɔ hɔ te mu sɛne yɛbɛyɛ a mmerɛ bi awiei no nso no Nyankopɔn de yɛ man nso bɛma yɛn hyɛ bɛma yɛ bio no ɛdeɛ bɛyɛ ne yɛbɛyɛ a yɛbɛtumi ayɛ te sɛ saa nnuannua bi nso ɛdeɛ bɛyɛ ne yɛbɛyɛ a yɛbɛtumi agyina penten wɔ gyidie mu sɛ yɛwɔ gyidie wɔ Nyankopɔn sɛ Nyankopɔn sɛ ɔdɔ yɛn na yɛwɔ gyidie sɛ ne nhyerɛ nso nyinaa bɛba yɛn ho na yɛte ne nhyehyɛe me nso no ase na wowɔ gyidie Yesu Kristo mu nanso wo som bo wɔ Nyankopɔn ne mu bɛ sɛ mekasa kyerɛ mɔfa nneɛma nan bi aboa me mpaebɔ twerɛ nkronkron nsuaeɛ de nyame asɛm so na so a mpaebɔ ne kwan a ɛnam so ne Awurade di nkɔmmɔ sɛ yɛbɔ mpaeɛ a yɛkyerɛ Nyankopɔn sɛ yɛgyene di wɔ ama nwoma m so yɛhu sɛ wo ne Nyankopɔn ne nkɔmmɔ mfa biribiara a woyɛ nwiaa no so ɛsiane sɛ wɔdi yɛnom yɛ nea ɛyɛ na sɛ wokɔda anadwo a fa wo ho hyɛ Awurade mu sɛ mɛyɛ a ɔbɛ ho baa no ahwɛ wo ho so na se osra no panso a ma akoma enye enye je na danase na se weye wenum wenum nyina anso a onso benya dan kon a trenkunkum sua ensno nimdia yebenya afa yesu kristo no ye jang ye nyankopon ho no se beboyen ame atimi aye ne opase anye rodi aka chen se mo hwehwe trenkunkun no mo esen se we mo no ne di madansie na na we mo se na obenya dan kon ehia pa se oba bia besua trenkunkun mo se no ehia se obenya no kora wo trenkunkun mo no se menya yebetimi de aboya brabo mo na bebo ame anye tumi aye de nyankopon pese anye Debia empire born in nature, Kunkun, and so no, a boy, mania, and my yenya, Kunkun, Kayo. Said he, a radia can say, Sir Modomia, Muni Mimran Samson. Say, Yenam Didia, so dinya, Kupom Ran Samson, a bab boy, Amyenya, and Yema, a bit me up, boy, Amyenya, Amyenya, Yankupon, a juman. Well, Doctor Cabramson, and Yankupon, I catch and say, Money me ransom so, and then upon my money me ashen and so. That's a way you win your answer, moving your damn coin. See, snap painting, say, you're bidding your couple of ransoms, not yes, yes, you feel more, and I say, your summons, what? Yes, you're bidding your damn coin. Or some, and here saying your answer, you bet some, yeah, home. Now, you bet one more, and here for one way, a way of Hunson. A radio country and say, Ya yen so yen 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 yam shisha ye yabusi yan for wo nsinu wa shan bon se yen kan sempa no nche ni panyine ansinu ne wa kwa mebre so ye betime aye sa adwuma nsinu wenim nyina so ye kwa mebre so nam so betime asom erade erade shisha yen se yen ma ye wan hoden nsinu yen yen ma won ma oni an hoden menim se ye ja was ro no odo ye nyina so nkomo Na odon ende biya nsono menim se ye mama nsono ye sombo pa wo nyankopon nim na ne yo hwehwe an se ebe ye ye betumi aye biya se ebe ye a ebe ye njuma ne asom na himi nsono nyankopon ti ase yesu kristo ne ya jenkon me dia dance se ye de gidi yesu kristo mo aye ne ye biya ya brabo mo nyina nso a ye benya dan kon da biya Well, yes, Christ's name. Amen. Amen.